Yeah. Hey, yo, Q. Hakuna kitu tunafanya zaidi ya kumsi. Yani tuna, yani. Tuna. Yeah. Bongo Records, baby. Hala.
Ha ha. Kama nukupo na mjaza da ATM da zuko. Hala da KLM da zuna kesha kama ENN. Kesha ka kesha kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha kama nukupo na mjaza da ATM da zuko. Hala da KLM da zuna kesha kama ENN. Kesha ka kesha kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha kesha.
Us need to half man. Need a man and a half. You think small and you'll remain small for life. I twist the figure same instrument, but we can all be in the same key, son. Experience makes a person better or bitter. There's a flow slow like in the brain in a speeder. Nas me strain, come a pain of your knees. And again to kill a meter, complain as in maliza. No longer ways in the jewel. I thank you for such a tour to do your notes and a mamba takuwa shkopo. Cause speak a same, you need to try it. It's so police, so please ni hala liska tight. Wallow sim disc, come MC's talk. Can breathe but die, will ease the weed. Come up, figure squeeze, na show beast define. This snitch one of these feed, love song, mini shy. How I see his jeans, up for fuck, our jeans rewind.
Come on, the football, then we jazz at the ATM, there's a group. Highs at the KLM, then to make it, come on, ENN. Kesha, 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 come on, ENN. Kesha, Kesha, come on, the football, then we jazz at the ATM, there's a group. Highs at the KLM, then to make it, come on, ENN. Kesha, 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 come on, ENN. Kesha,
Basta location to a cold someka. Wapi lipo bata, wapi leki nemleweka. Na pesa mingi mbaka na tamani jiteka. Deng watu wako king stone ka Jamaica. Ni mamodo madodo wako grown am against them. Divas and hustlers, people chasers. Nana za pigia ngoma kali kahi me. Nana za gonga biti nzito kahi P. Yeah, you know that ni bongo record crew. Na Q East is due to code you out to speak. Screaming his record. Niko have it, bliss, nana vibe it, man.
You gotta love it, man.
Leo ni mwendo gambi, tunama labi javi. Na rumbo kali matata ka flabi. Tunapoto zitu couple of rounds, then. Yeah, we out of the time.
Kamuli kupo na mjaz at the ATM, benzuko. Highs at the KLM, then kuna kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kamuli kupo na mjaz at the ATM, benzuko. Highs at the KLM, then kuna kesha kama ENN.
Kesha ka kesha kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha kesha. Kesha ka kesha. Kesha ka kesha. Kesha ka kesha. Kwa mishe na kali flows. Watoto wa mama wana blow. Dada zao bikazi kazi. Wataka tre wa baby daddy. Wapate ya ki gesa ki hardcore. Kwa kukesha na kula bata tuko so allergic. Kwa tutuwa geti kali uwe so magnetic. Mafidijo na bigwa tumita my cancer. Siti nazidi chafua dechi za mama za. Tunajikinga japo na mind kuzana si. Unatama na diamond na tunabeba for free. Chuzoto nasema mia playboy na understand. Na leo kesha kizingua unateka her best friend.
Kama na kupo na mjaza da ATM benzuko. Highs at the KLM, then tuna kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kama mikupo na mjaza da ATM, then zuko. Highs at the KLM, then tuna kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kesha ki kesha kama ENN. Kesha ka kesha, kesha.
Ndakupigia nambako nayo.